masogo tunulo labe omanye racho musana wakanyolero jogera mdobozi lyo ero chimanye nti nkoma wo nkoma weka lero
you.